shua shua ni hafzi munga yani a e i o moja bane sikia utamu welcome home Mariamo sele 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 ade a reggae pe se sera dance
asena ngumanzi uye kwa bamba asifadi mira uyona siku mbizo ya rero Moro kwao ninyika
Unakukaribisha nyumbani
Nikapini hurwengezana Pinorero siku izafika
Na huya mzini Wereniza amisi hae
Mama Fatuma Mama Ravasco Mana nikaribisha homu
Wivirukia na ye Mariamu Mana nikaribisha haya
Baba we
nikulikeze baba we
nikulikeze baba we
nikulikeze baba we
asante baba
uzani mira
uzani wina na shida we
uzani mira
Zami simsunga mimi Ha ha Tenda, 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 tenda mikono juu, mikono juu, mikono juu Wewe, ah Ade, reggae be, mama we, haya
Ndugu zangu Juma na Rehema Amisi Mary na ye Alexi
Amini na Hamida Were Pia na nweni za mesijeri Watoto Kelvin na Natasha Eric Doris na Justini Emmanuel Isaac Rose na Brighty Pia nao wanakukaribisha
Nikulikeze Nikulikeze baba we
Nikulikeze Nikulikeze baba we
Nikulikeze Nikulikeze baba we
Nikulikeze Nikulikeze baba we
Asante baba
Uzanani mira
Uzani wina na shida we
Uzanani mira
Zau ya Kenya ni muzima
Uzanani mira
Oke rangu mama sihiwe
Uzanani mira
Asante baba
Uzanani mira
Uzani wina na shida we
Habo Atuera ni simsunga
Zegede, zegede Zegede, zegede Zegede, zegede Atetera Na umoja bane
Atetera, atetera Atetera Umoja bane
Sikia tayoyo On the beat Mukaribishe kijana Ni hamsi munga Sikuiza na nita baba mlezi Ha 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 Yombo records